ngangiyisone sibi ngesa enkosini
wathi
ngegama lika Jesu bathola ukukhululwa wesumthandazo wami wangithethelela wangethula umthwalo wangishiya neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
wami
uvalo
lwami lwaphela
Jesu
wavusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo
kaningi umthwalo unzima
namatshe ehlaba kaningi ngiqindezelwa umthwalo wesono ngakhala enkosini ngithi kuzobani wangethula umthwalo wangishiya neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
wami uvalo lwami lwaphela
Jesu
wavusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo
asengibandezelwa
ngikhotha mango sizi ukudabuka kwami wangahlula impela
lapho
uJesu ethi ungowami wena wangethula umthwalo wangishiya neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo
womthandazo
wami
lwaphela
uvalo lwami lwaphela
Jesu
wavusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya neculo
ngisomethemba njalo
Gobuya yasindlela uzongihola ngeso angisekele impela esulwini ngolanda ngibonga phakathe nje ngokungethula umthwalo angishiye neculo
yebo
wethula umthwalo owawungahlula
yebo
wethula umthwalo uvalo lwami lwaphela
Jesu
wavusa umoya
wami
wangethula umthwalo wangishiya neculo.